nabonye byose ndirara abasangira ngendo ndabiranda
Yo yo yo, Stone Church in the house.
Chine yeva te chinchu.
Eli Gringo, P Fire, Truck Slayer,
YegoB.com.
Takizo ningaru zicyahura ushigishara rusoma hama hamwe wumve wahohoteye benshi uho bagiza benshi wibera kwita kurora ihori hoze imana wateje bamwe ibyaka banubanya gutwa bongo ukundu beho neza none birakugarutse bo bagira nawe nta ugufitiye sentiment nawe wazigiriye bene imitima mibimba cire kuma yanjye cyuzanshyira mu kaga azisanga mu kandi igihombo kubanyanga bankunda ja press nagiye mumba ku mutima ndabarwanirisha ka kugeza igihe yanzanye Isubiza utwaye iyo ngeze mu buhinge isuka sinya ndekura ndi nk'ikimati yo mfashe kuri kurakirazira mu gihe isi itaramira ngo mbe nshaka icyo kumira bushiti n'izi zibe nta time mfite yo kuzita umwanya mfata igihe ku byunguka ibitunguka gira amatwi yumva niba yawatumva ubashe kumva ibyo mvuga utazongera kwicuza
nabonye byose ndirara abasangira ngendo ndabiranda none dore isi yaramindutse bakeneye
Kikaryano mugisha w'umujurano ni umwenda w'umutirano ntabwo ujyumara imbeho dore ubu uri muri cuzi uraririmba sinamenye busubujije buhise nanjye iyo nza kukumenya ntabwo mba nyiririmba mbaseka nk'abandi ndi mu rukundo nka melodi cyangwa se the ben none ubu nibaswaho ngo kubera iki pifaya igihe cyose twumva aririmba agahinda abishimye baraseka bababaye bakarira ahuze ubwenge arayo njya kenshi ntabwo nkora ibi kubwo umunezero hari imirongo nandika amarira atemba mwikaye njyana n'umubyeyi n'ukuri itaza kubaho ubu nanjye simba nkiriwe mu gihe ikaramu icyandikijwe naryo rigasohoka nanjye sinzayitenguha nzayireka mvuye ndetse n'ibirimba nyiragw'umuhungu wanjye manzi manasu yanjye nkunda nubwo imisozi yatwitambika isi ikaduhagarara hagati ndisuka umwana uzahora witwa uwanjye
nabonye byose ndirara abasangira ngendo ndabiranda none dore isi yaramindutse bakeneye
Nivuga igiri turazwe umenya wende jori zabika turi mu kuzimu Buri wese ashaka kwambuka nta n'umwe wambuza zani femi ziraturuka Nize byinshi muri mwe menya byinshi kuri nje Nkora inzira mwanyuze none dore ndahagaze Ntaze ndushuko nahoze buri munsi ni holiday Ngwino usange mu rusengero shine za everyday Nta soni urasaba ni guwa wimaga Zira gute smith gusa nari nzi ko bizashira Nawe ukanakambira nyuma gaho bagira Ya nkoni ya alaniga nawe wayicikira
Nabonye byose ndirara abasangira ngendo ndabiranda none dore isi yaramindutse bakeneye batakinshaka
YegoB.com